Zako, baby.
Όσοι γιατένα. Siwezi hata compare. Upendo wako, baby, upo high grade. Kweri penzi limenonga. Huku penzi limenonga. Together to zenji Bile huko so sexy Oribea mitaji gerenji
Kwenda mbali siwezi Ama kukutandaka no baby Basi baby come stay with me baby Love me yeah
Mira pera unavyofanya Unavyoni yeah Unavyokenya chaka kwa chaka Unaipatia Si banduki nga Mala mo
Baby, tell mo
Tell mo Nipia penzi lote bila kipimo Mala mo Baby
Darling
Sina kupenda vile nawe mnajua Wenye wibu vile warajisumbua Wawiro vimbi baby karibu kuchua
Baby
Darling
Nabiyo kupenda moyo mesha kuchagua Na kuingere kama nisewezi tuwa Jimboli wazi baby karibu chukua
Ewe fuleni ya upendo we namba mboja mi namba mbili Unaza wengu wanafuata mimi So wengi ingewa nini
Iwe vita ya upendo mpenzi wedo nani stiri Na wedo ushanya nini Wengi
Chaka,
kama upendo umefana Unavyo nikia Oh, hasi sisi ni chanya Oh, baby, tell mo
Tell mo Mikako si banduki nga Your pants and lots of it like keeping more
No.
I'm the match good touch